Gott ist an die Feiern, an die Heimweh.
Ndi wano tunuulira beauty without a makeup. Chino chika mbwe buno bulungi bwe bayogera ku bwali obwedda obwana badda. Beauty yenna simagirabako wali mu movie cinema. Nali simanyi ti buno bulungi obwaddala ebyaddala bukyaliyo. Nze sweeter than butter, to what you want to water. Mingata ni migata ni migata, you the better. Kali nkuba kuba muwachi obufananyi. Na tude wachi limba yanga na mabali. Nkuba kuba kuba mu obufananyi. Nani nawe baby, yoza 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 mu buno obufananyi. Nani nawe darling, nkuba kuba kuba mu obufananyi. Nani nawe baby, yoza 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 mu buno obufananyi. Nani nawe darling. Kedi seti ndi wano mpuliriza dobozi lyo. Neunya oba Katonda yalirungisa ki okubeera bweritio. Bulumi wachambe nokeza kukungana nongamba tino tonjagale. Tesiba na dembe mbera ngoyayikidwa kubutasika ebinyanja. Oba zinebuda kagoberere mpola mpola nga kanakimbata. Nga wenigi na sibe konga kakokobe mabega kumugongo. Cause your beauty is nature. Beauty yo ya menya mina damateka. Ama so gange nega matila. Tegali damu kuloba lobera kubalala. Kuba 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 mu obufananyi. Nani nawe baby, yoza 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 mu buno obufananyi. Nani nawe darling, kuba 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 mu obufananyi. Nandi nawe baby, yoza 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 mubu nubufananyi. Nandi nawe darling.
Nandi nawe sweeter than butter, to what you want to water. Mingata nimi gata nimi gata, you the better. Kali nkuba kuba muwachi obufananyi. Katunde wachi ringo linangi.